kuza buya nini fundini manje ulahleka sekufuna map afuma neke ungambile phone awusabambeki phone like again dang dang chin fundini mamu yacinga xa ungekho endle thetha no thixo ebusuku emi credit you safe when you under his wing hey hey iyabule kazos bini ngoni fest kodwa ngosi ndiyacela uzungandishinga mathe hey 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 babukhlungu nyameze ngamazwi lawo wayethethwa ngutata nam ndazinceda ngomamela
ndikhumbule endlini inoba mama benza ndonqo and I've been away for long ingathi ndizashiywa zincono chasing just the green is 30 degrees kuphuma nokonga eflatini bephethwe yintloko kungekho mali iphele nombane ndanyamezela I'm strong up a panda when shit is the thing kunukubulonga xa kunjalo nicimela amehlo kungekutyolo I don't even know where I would've been ngaphandle kwingolo ama namun bami ngesandla sindibeleko
uzabuya nifundini mani ulahleka sekufuna emaphini afuma neke ungqambile efowunini awusabambeki kho like again yeah yeah chin fundini mama uyacinga xa ungekho endlini thetha nothixo ebusuku emi credit you safe when you under his wing hey hey iyabule kazos bini ngoni fest kodwa ngosi ndiyacela uzungandishinga mathe hey 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 babukhlungu nyameze ngamazwi lawo wayethethwa ngutata nam ndazinceda ngomamela
nyameze bambelele ngokuthandaza uzophumelela kukho amaxesha ayensebenza bekezele bekezele I've been on the grind keep my feet on the ground but my head held high cause I'm aiming for the top I ain't never second guess God's plan for my life man I shut both eyes and I pray to the Lord prove I'm 10,000 to bends on the court ngansuhluleka ndiguqe ngedola ndikhwaza usomandla ndimbize ngenjongo zokhulula usapho siphola apha entloko ezingakhiywa ndizingeni incoko masithethe ngesipani bumelele nonkonzo I speak about God in a voice no shame cause I know he's the reason that you know my name
uzabuya nini fundini mani ulahleka sekufuna emaphini afuma neke ungqambile efowunini awusabambeki Like again, yeah, yeah, chin fundin Mamu yacinga xa ungekho endlini Thetha nothixo ebusuku emi Credit you safe when you under his wing Hey, hey, iyabule Kazos bini ngoni fest Kodwa ngosi ndiyacela Uzungandishinga mathe Hey, hey, hey Xa kubuhlungu nyameze Ngamazwi lawo wayethethwa ngutata Nam ndazinceda ngomamela